Camiana.
Wicked.
Yeah. You know me love you. Niko sabato vegana. Girl, me go follow, follow you. Everyone you call me follow, follow you. Nansa. But the back so bola. While them boy like a laka we akayumba kalunji na kafuna. Obu matoko webe ina bufuka. Inye webo manze kia wikola. Now girl them nonze your future. Yeah, the way you wind up your booty. Ozina biliyo baliba zina dati girl. Toba busa, mchikili toba weza. Girl, osingila malaika. Amata kumanyo ya badeta na lamika. Uyo, abadeta na lamika. Chatika uma na umo finika. Akapila kazanyanga Ronaldo. Suviza mi baby never go. Makusumbua mi baby let them go. 1, 2, 3, 4 aale we go. Kwangu, karibu kwangu. Mbali bafeko. Karibu kwangu. Kwangu, karibu kwangu. Mbali bafeko. Karibu kwangu. Everybody there I see. Got to leave my video, so they come and see. See, Katemba, Moka, Matalisi. Nemo, but it's to leave a selfie. I be your Kanyama, go be my love dealer. I be your everything you need, Siku, Yankuba. Wind up, Sawala, Lateba, Chankuba. Be your Tambule, be your Militan, Italo. Pomero, Uganda, and your Gezo, Lugan. Be your Kugamba, I be before Batomigan. Nageza, Kosa, Sidambe, Wamukaga. Ten Kugamba, Tegeza, Sibia, Kusaga. Wangu. Karibu kwangu, bali bafeko. Karibu kwangu, kwangu. Karibu kwangu, bali bafeko. Karibu kwangu, jangu no mangu. Mangu, mangu, zewe kuita jangu. Ngalaka simu koka kuba kwe tofayo. Jimpi sabubi na yenda batofayo. Yo mingwe the woman. Buli chilonze kulaba kukada. Sembi wuli la mugali wa mada. Sibi fako kuwanze na fada. Sendiba uwa owole ne wada. Aga pila kaza nyanga Ronaldo. Kusubiza mi baby never go. Aba kusumbua mi baby let